Radio Authentic Music
Exclusive to Zayd Hype Mag
365 has Fleximan Josh, yes,
Kwa nini unalewa Mweza kwa mekuacha Akutaki tena Akutaki tena
Mushe mwanzi wachichi ule kolelwa au Pantu uyo wete hobe buti Te hobe buti Onana
Unampigia nini Wakati namba yako anakata Uyo siya aku
Na foni ya mshi ule tumina pandu nga imona Ala putula we Ala putula we Elo sena fone to me na pevambi Adila te bebe ni mfola Don't stress yourself, pariena Musiye chabe Nitonto nkanya pa kuipaya Lesaka kupela kumbi Ukakute mwamu chishinga Mwaza mtu walikwate oate mwamu bumi wakwe Chite meko ni mfifi Wila saka mana maile kabuta na we mwine
Akutaki tena Akutaki tena
Mushe mwanzi wachichi ule kolelwa au Pantu uyo wete hobe buti Te hobe buti Onana
Unampigia nini Wakati namba yako anakata Uyo siyo wako
Na foni ya mshi ule tumina pandu nga Ala putula we, ala putula we.
Mr. Kamana.